feel, meditate, lose yourself. DJ Greasy underscore Wizard Holla.
Scorpio Spikes again.
Take me in a quote. Cool, I bet, but I'm a stinger, I'm a stinger. That's my stinger, that's my stinger, that's my stinger. Put one up for me, don't get brother, let me know. Location to me, take me in a quote. Cool, I bet, but I'm a stinger, I'm a stinger. That's my stinger, that's my stinger, that's my stinger. Hey, classic, come on, Audi Joe. Mali Swafi Kiru, Wafi Shop. Hini Kali kama OG Jones. Kawi pendi tabidi umemeza tropical. Mastingona piga munok niki odijo. After us you piga party after party stop. Akiwa front kama hadi swambia bakito. Piga shot ya kimganzi hadi ujoni wa. Top it off na kimajin dosi blacky bro. Kaki logo ya konyagi bado tuko strong. Tuko on kaki mwaki ya wezi turn it off. CEO Nairobi City chief wa Mastingo.
Ati we cop a chain okay just let me know. He pushed infinity to bring him to the front. Just Mastingo ya Mastingo ya Mastingo. Watch out maswali.
Buda juu nimeomoka, nikipita kwa njia ondoka. Deli na ball na mogoka, juu nimekafunga kaloka. Vera na ringa na planyo, iza joo nimetambua kwa mboka. Bado unacheza na bano, mpata kasino mucheza gapoka. Ipese meniwe kambele, ndani ya gari, sumi katere. Unaringa na venyo kwenyuma, naza kutuma, sichafue puma. Msupa na itu auma, nilikuslice na nikaka uma. Kumbe upenda gachuma, alijinai sufanya na nuna. Ativiki napenda yo swag, mibibi napenda yo nyuma. Nikona mapesa kwa bag, nazweza kutiba po mali unaumwa. Usiku ya penda gigiza, ndo mana nupull up na pizza. Kindo mki waki alafu, master unanimaliza. Jushoti napiga kachweza, buda juu nimeomoka. Na fair silipa gichweza, uba juu nimeomoka. Swaga ni ngori na dunga machain, buda juu nimeomoka. Na bado ni kweli na kunyo madem, buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Nasema ni kweli na kunyo madem, buda juu nimeomoka. Swaga ni ngori na dunga machain, buda juu nimeomoka. Na bado ni kweli na kunyo madem, buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Nasema ni kweli na kunyo madem, buda juu nimeomoka.
Miswaga ni ngori na kunyo madem, wewe upige dhafu uomoke. Toka tupate pia sisi toko yetu tuliacha kutrapuko kote. Vile tuna spray smoke kama doom, this end of topic my roaches. This is wins and losses, street tuna hawk tuki take lots of risks for the bosses. East na pumzika fiti, nikani melala jela zote Mbakasi. Rap ni mzazi still, sindo hupo na ngambling zote za Wasafi. Mula la same kakitambo, mze mzima provider sezi kwa mrazi. Nilambua mini savage kupanda stage na njumu za designer sito zote na wafuasi. Last victim kwa crime, kitu aliona ilikuwa ni mashetani. Jutulimpula, hashtag excellent, ilikuwa perfect timing. Eastlands mali tunaishi, parents wanabarithi ya kids. Venye mademu wako abuse these streets, these memories nani pay a tease. Promoter alielewa kwa sana, muanga mavitu za kupunguza ma stress. Nasikia show ilikuwa lit, hata after kupunguzia event.
Swaga ni ngori na tunga machain, buda juu nimeomoka. Na bado ni kweli na kunyo madem, buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Nasema
ni DJ Greasy
Johnny Kubaya Johnny Kubaya Johnny Kubaya Johnny Kubaya super dirty ndani jama ni Ulaya Johnny Kubaya Johnny Kubaya Johnny Kubaya nasema woi 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 Johnny Kubaya Johnny Kubaya Johnny Kubaya Johnny Kubaya woi karetu msafi mbota dura kishuma mawaya Johnny Kubaya Johnny Kubaya Johnny Kubaya Johnny Kubaya, imba kakwaya, Cobra ni king, bazu ni giant, tangu tenebrida mini shot wire. Leta zogo nota finyo na playa, slap game nimesimama kwa daya. Sembe na mala na kunde kwa daya, tabia za bahana ngo za Diana. Zitafanya nfati dini kwa saya. Nikikafunga na kupija lango na pull up na bima kwanza ki drop top. Mkwela lijifanya high class after michi seli dishi ma popcorn. Kwa shingo waya zimebeba makara, troi mefura kwa mbosho. Vile unapupa karefa wa race, onda teka na wapiga ma tombstone. Vile na wastua kama box X, nige maziwa na ziyoshanga
hatuna topex itabidi wamejua bado si ndio chosen opa litupo ndani ya tank kama cohen niko fully loaded sijai kosa content delivery noma mistari nafikisha doorstep tuko tuma moshi kati kofia rocket reader umole kuwa shua hii ni problem na sezi ngoja kuinvest mamita sitaletwa na ngoma na piga tough clan na igeuza kanisa tuma kosa inapata na sifa kasi tike ni brewing kwa speaker piga mrazi na chupa kwa kichwa mi napata baraka siki smart wengi wao walikama wakapita sini shocking kablanka we bado unambogi minazo za one man mini head bada disafu na nyamba na nachia depa na prince la wama niko bypass 105 na kanyaga juku na maganji na fuata langata hapo mnitio na hitigi sana na tukipatano ako nava
nasema woi 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 Johnny kubaya Johnny kubaya Johnny kubaya Johnny kubaya mzuwa doti na ini jama ni ulaya
Johnny kubaya Johnny kubaya
Johnny kubaya nasema
Merudi tena, siseme mekuja mapema Juvenye na hema, simnajua kitu nimepewa Nasikia mzee sema, tisarwa napenda kupewa Kawe ni wajuja, kipewa lazimu utapenya Alafu na cheki support na kuja kwa wingi, thank you bana Ma DM kibao, mamoro membao, nataka ikitu sana Na venye na cheki tukendelea hivi, nitasema yes bana Yes bana, mori uleta biringanya bana Likuwa ni wa show, hizi ni mistari, mispendi ikitu sana Kateki ntabou, nita disappoint, mamoro napenda vagina Akwa fizi road, tufanya kolabo moja enyi tawachanganya Akamna mandom, tuchafue flow, tukiwa mamoshi bana Moto sana, tadhani ndani kuna basen bana Na wanga mchana, usiku na kesha nkichoma mashada Ogopa bana, jumuki ni disu nako sana Mini mtoto sana, utenda kamitu kishikuwa na mbanga Mina jidai, istaka badhi ni mebebo utadhani ni ndai Ble niko fly, misi na deni lakini badhi unanidai Wona nidai, unataka ngwai, unataka zenye pediali ni wai Venye uko high, na ukona ndai, kazi ni kuliza mbona ni wai Nilisa hau hamisi, ile dizen lisa hau kamisi Kwanza jo nimegumisi, konzi lokati unashika mati Wendo unapenda nga kissing, mi wanapenda nga miti Squeeze ulichorea kiki, uliacha kusetika mende kwa kiti Kaza kitu ni fiti, nchapa ni kamu utalipo majiti Father mindio kipi, safinya finya ni kaparachichi Kaparachichi, kona kijiti, venye na hangjo haijifichi Na mini vajo, staki ubishi, kauli ni kulo ulikulanga missing Leo nimedunga jisi, nimejileta nataka unidishi Nyama kwa nyama spiki, hindu ile nyama unakulanga mbichi Leva ni kama iliki, kani kisima josi tuko fishing Hii nyama kama iliki, mwenye nakula ni kama ni rich Saru mbogi ni kanu, mino na kujanga kuleta hamu Dili na kujanga na mautamu, ni za kikosto kutoka lamu Vazi, nyori shinda mkigeje, vazi, chano tazani ni veve Makali meshinda ya webe, jumina ni matakiki kwenye
DJ, Greasy, underscore, Wizard Hala
Kizuni kwa mrazi, utoboka mdesha juya pressure Masana ni hala ni mdema na wife kwa kitanda, I'm not gonna do this Tempted book with my day job Lakini obsessions zinanipa extra pressure Niko gomna kuna nyesha Chances za kushandwa zinanipa extra pressure Kidungi kwa mrazi utoboka mdesha juya pressure Msana ni hala ni mdemna na wife kwa kitanda I'm not gonna do this game Tempted book with my day job Lakini obsessions zinanipa extra pressure
Yes, si activist Inaka ujui mana active ni Bad parties lit Tumejinda sumta na mangyosu wa varsity High school zi atutaki scene Yo Si tuna ethics Sisi wa reckless G Arif alipewa long ride juzi life marambili 50 Ati alikuwa wrong side saya shooting according to briefing Live bulletin sipata straight from KOT Ndugu ya Sule visually wananita DOP On the loose card and shmida akujua tukiwa configures Always root kwa speaker mbaka mosho na ziezi pita Constantly number moja Johnny na goro wa ziezi isha Robbery jogoro dua livuka na sadaka ya sitam IG bonnet The retired of late IG model simta Meriata ninge fish kwa lake Niliambia shoria sikamta Kama ajapiga tenje La sinare kuenda BN Lipatua red handed Afanda linambia nsirande rande Ata ningia kibare Savage waka mande Lingi ofena open Kabonga na bigi matope Ngombe lio na mimnyonge Rhymes enyu stolen Pia kicks na whip Hamko boli
You would have to make it easy. Mr. Tadoo Niku agyu na mafala busy body like you Wale wana fikiria sindiria ni weakness Ni better ni speakless My actions my witness Keep saying not the right time You keep telling us not the right time You keep saying not the right time You keep telling us not the right time I'm my own fix, I'm my own fixer Write my own script, write my own scripture And I'm so sick, getting more sicker See the whole mix, see the whole picture Get in loud,
yeah,
get
yeah,
in
yeah.
Akili hailali kwa niko nini Kama si benzo Mrenga ni bima Istuko down akili hailali kwa niko nini Kama si benzo Mrenga ni bima Nairobi finesse akili hailali Kama si benzo Mrenga ni bima Istuko down akili hailali kwa niko nini
Akili hailali Chapati zibuda nkani finali Washa jiji kunga kani halali Nike bidi uba kasi na rari Hii pesa ni now on the street Tu ya mziki hai ni toshi Nasepa karama snitch titamblishi na mikosi Style bitches jay force it Life in crime sisi na itos Blame jiji tunayikoki Gang gang cheni bidi na floss Super slayer na niatote Nkishaka msuka na chambogi Design ka hijipi na iboss Walai sifai digi na itopi Mambangwa kwa paid lawama kwa game Jiji ni yetu Kuna fala lifanya ni jama kaniomba msamaha na mimi si yesu Bime kibidi lakini nazo zanga benz Bili na ni rento Nina msipu penda vitu ndechu Lakini ni ya gang ni yesu
Kama si benzo Renga ni bimu Akili hailali, akili hailali kwa niko ni Kama si benzo Renga ni bimu Listiko down, akili hailali kwa niko
ni DJ, Kitu Greasy
Kitu denge ni mfame kama kono kono Kwa mkono, mdomo ya denge manzesi ni lolo Hey, kitu ni nono, denge ni mfame kama kono kono Spliff ni kwa mkono, mdomo ya denge manzesi ni lolo
Bazu, 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 kanikonda ni ngoma ni noma ni nagonga kama radi Bazu, 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 mali mefika mina shanga na shindana na kina nani Ni how, ni why, ni who, maswali mingi ni za kitoto we panguza makamasi Uti, Denzel, Master, saru na mandi yongeza bila combination ya tari Kitu kani nono ina tetanus, nisha imoga vodo kwa calabash Nina kitamba kupanguza dust, in case ni kistep ni kanyagwe clacks Sifuti ngale na silambi nyam Ujele volap mina panda ranks Tukifunzo janja huli hata class Jina ni bigi mili patax Roo chafu we yoshe na happy Kutoma banga isha geuka habit Ninaishima wezi nunu wataski Salbam next Classic flow ni mingi kama ndaidi tidobi Kitu nono yowi penda gadogi Bazenga dadini fika kwa showbiz Wasani wote sawana ni
kubi Kabaya nisha fika kwenye scene Haya katambe kauna beat Waya chinya maji samari Rada speed game tai chi Mesaya na oko wakina nyi Guaya wananyogopa ni malaya Claim kila team Na bado ni bottom breed Kitu nono inamaliza Teni natisha Futi ni tisa Niko jikoni napika Nikimaliza Turudi misa Nganga nini Hata chini Piga kani vita Siamini Kichwa chini Nesabu round ya sita Sita choka kuwatisha Sita Sita wacha wakilisha Sita Sita wacha kuwaticha Clean bitch Piga picha Follow the leader Infagnite picha Mister Usichai bahatisha Miaka nene na waosha Aibu Fiaka beat Mandi tosha
Hey, kitu ni nono, denge ni mfame kama kono kono Spliff ni kwa mkono, mdomo ya denge manzesi ni lolo Hey, kitu ni nono, denge ni mfame kama kono kono Spliff ni kwa mkono, mdomo ya denge manzesi ni lolo
Nduru apige, vile makende ya buti ni nono Ndugu mpende, mbaka jaribu kutupia mkono Nikorongai, jia mangwano, mistari za story za ngono Nilito low, vaju na mother, sisi za wivu la moto Banga ni kwenye mbano, muse manga namba ni rang Vile kireali genye, vile le tomto Suspects under pressure, mbango na tap the phone Mlani shaji leta, shana nade kujipatia ball ey. Nikitoka kwa tumbo ya mother, mini likoga mandom Nilichota gasuna Sandra, then wakachota kikora zone Mimi chemis condoms, butesha jua shato lua form Vile nipigwa mtani, buti libaki nikimba home
Jukitu linono, imebidi tukuja na remix for the people Nikami wa Ajax, vile nasukwa na denge amebeba zigo Kuwa kunyo kama people, difference sina gavato na work for the people Jukitu ninono, ay, flow kali tena
Tumna shada karadani
ni safi. Nuka mkate kimtaani na sako ni smaller tubambi umati. Isio weather nipatia maskani udema kubizi opongi ni traffic. Most times ilikuwa too touch. Walihepa that's magic, spending my drama ndo money kwa maji. Most times nilikuwa too around the area, niite too king of the block. That's Jai Fuata na msee kasi gangs unajua uyo mwere na mdrop. Niko na bad intention, much Chinese jua vile e-blade na chop. Right now wako all on rope usi NYS ni mocha akijoka. Alidani ni mekwiti shanki ko fit ni chinging sweet no delay. Bless kia na wikasu ni pitcha kigode. Eto mbreno one tool like spray kasi ko onje bujwe jo niko sorted. In fact me don't leave the way. I'm a rapper kishi ndili ya content. Nilikuwa na move not sky chain. Wambia a relax niki push jo ina. Anything shh gish anything up by force no ichambo for dinner. Domana wate walizama kwa irizla atas javua na dema shajipa. Ibado mnalilia features mini ko top by choice kasi low invoice. Niki switch flow mta keep up. Niki switch flow mta keep up. Tell me what's your choice. Niki sema usikuja usilete yo kichwa. Na siyezi trusta mafala maboy wana swara maboy wamevimba wrong. Nilikuwa na ball kalinga tisaki location ataka tujina. Anacheza na steamer bro ako waiting na move too diligent. Juju how many times in tap your haga. Bado booty ni silicone. Nataka yo do advance. Niki tulikuwa bitch na count ma millions. Wanaanza kuwa ghetto shoes ipena mbaya yako bro kwa dinesa na mbaya.
We in a state of emergency. They wear one burglary. You don't like it, but you're hurting me. I'm a hot boy, third degree. Triple cut. Triple cut. Check. I'm popping out. Every day a nigga styling out. Riding with the cannon, wallin' out. I'm getting money, so I'm dining out. Yo, or order the shrimp. Pimp. I'll order the steaks. You feeding me grapes, but it's not a date. I'm on a run, yeah, and it's not a race. What did they say? Pew. All of my niggas want pain. Naked, a double dig it. Koozie by now, I be getting bigger. Wavy sound, a nigga going fishing. Niggas be talking but never listen. Look at the stats.
Look at the stats.
Fuck all the rap. I'm pulling the stars, they pulling the cap. Yeah, I'm all in the front, you in the back. If I take another, then I'm bouncing right back. Me and my niggas, we go back to back. Chapacati.
Ni telephone. Ni telephone. Ni telephone. Ni telephone. Chebukati. Cheche, chebukati, cheche, cheche. Ni telephone, ni telephone, ni telephone, ni telephone.
Yeah, oh, I feel like a G. Calligraph is the only person I'd rather be. I'm feeling like me, ain't no any other nigga who dare to compete. I'm still in the streets, I'm working and working and barely getting any sleep. So when you see me on the quizzy, my nigga, don't hate on a brother cause I gotta eat. I graduated to advance after ditching the Corolla. And now if you hand me a pen, I get sick of the Ebola. OG setting trends. And though I prefer being a loner, and reason why I ain't got no friends, guess you can blame it on Corona. Now let's get lyrical, feel like a realist should give you a lesson. See all the little things you taking for granted are some of the things you consider as classics. I grew up, I screw up, and later I blew up. Went to Notorious, Luda and G's. He want me started, nigga, nobody knew us. Guess what we used to do wasn't appeasing. But that changed, now they call me by my rap name. Carried the whole industry on my shoulders and I ain't even getting back pain. Man, I'm back, man. Got game, this is FIFA rap. And if you got balls, let's compete for that. But I gotta warn you, my nigga, see I don't play fair. This ain't tit for tat. Man, I be repping a robot when I step up in the arena. Sound City in the back, not to mention a FEMA. They used to laugh at the nigga when I told him I was a dreamer. Now who's laughing now, motherfucker, chomping the penis. I'm holding it down, it's something that you better know from the start. You may assume that it's all for the crown, but shit, I be doing this thing from the heart. Take over mix, the boom is shabai. Or maybe not go jabo jia po force. It's only a hand and nipesa kidogo, but kuna mbogi tell you in and the loss. Imajari buku shinana na mani gala, pa kanya nika pato wendi wawa. Na kongani wanda, kakali wano garaka. Aku na kika sama koni wati wani fala goma za
wuza wajan. Na motherfucker la zima wani kanjana. Kumi wanda sana jom.
DJ Greasy underscore Wizard Holla.
Bana boy kikolo, nilisikumiwa mpesa na jomo. Msoro alifanya arosto, tulimnyuria na yofeni mbonoko. Nishana najifanya pengting na tunajua ni chura umoroto. First class SGR, nadondoka chopa na jo. Bana boy kikolo, nilisikumiwa mpesa na jomo. Msoro alifanya arosto, tulimnyuria na yofeni mbonoko. Mshana najifanya penalty na tunajua ni chura umoroto.
Bad man kila sector, atunaga ethics labda seska. Macho nyanya sura gangsta na msupako kutumogo teska. Haina pressure, busy ya kukipi trill, haina pesa. Rende mungi kimini maina njenga, kuili mlirauka but mini likesha. So jonya mazisha, na ukibongo unapigwa bakora kwa kichwa. Na unachoranga giza, no shore nyongoro kiroro atibora amejipo. Unachoma anga picha, miki choma na choma anga mbicho. Umechwara umecharara na changa mkanga na magwarano usha kwanga kandranyo utaboro kipita. No faces, no ideas, no faces on IG. Many fucking rappers, no ideas. Tu attack it, hapa, we don't hide shit. Yomboki ni ruma, napendanga ulimi. And I swear it's lando atubebangi chuma tunabebango pini. Domtajua mpimu. Still underground wrong talker before. No sipime mazao so fraka free show. Akijisunda makuwa bro ntakwa rikoju. Atakujansa how John takwa G-Con. Back in the wood bro ntakwa G-Con. Rende ni wrong bro ntakwa reforming. Pesa ni mob lakini sioni. Pressure roi na BDCOI.
First class SGR na dondoka chopa na jo. Bana boy kikolo. Nilisikumi wa mpesa na jomo. Msoro alifanyo arosto. Tulimnyuria na yofeni mbonoko. Mshana na jifanya painting. Na tunajua ni churo umoroto. First class SGR na dondoka chopa na jo. Bana boy kikolo. Nilisikumi wa mpesa na jomo. Msoro alifanyo arosto. Tulimnyuria na yofeni mbonoko. Mshana na jifanya painting. Na tunajua ni churo umoroto.
We don't care. Nikinyanya ni mangolo. Niko man solo na niko anda so clock. Plus Napolo na kolo.
Loyal bro kwenye beat ninawakilisha. Kila day niku hustle siku kimisha. Tunazisaka ganji sini rudisha. Macho bui chubui chubui stawa maliza. Okay, mindo king repeat kaka. Mindo prince tia shaka. Slaki ni kupite haraka. The road is tough but don't attack. On my own level I'm the best tracker. Bitches wanna have me, I'm not a fucker. Bitches wanna makash chora saba. Rishitaka rian, kuja sapa. Ishash na kikoro, marash da waruru. Zikishika wanastoro, zikireza wanadoru. Kujinga na usoro, kajioni ka ushoro. Maniga sona poru, mahita sona boru. My kings tuko yolo, leo siko soul. To ground double double, mad city mambo badu. Lele tunahaso, tunamaso, tunabato. Likiweza inshala, tutajaza dance soul.
Hard to down a ball. Wazitiza kama meme. Hard to jungle mall. Wazidunga kama meme. Kila siku mina roll. Every person niki rock. Sezi zima niko on. Sezi zima niko on. Hard to down a ball. Wazitiza kama meme. Hard to jungle mall. Wazidunga kama meme. Kila siku mina roll. Every person niki rock. Sezi zima niko on. Sezi zima niko on.
Still na run mad city. Niko juu na skrili. Dema na die my mili. Nani king marka mili. Nipate hao niko busy. Yeah. Niko maji niko greasy. Dema na die she miss me. Nani king marka mili. Yeah. Kuja na gari we uko mbali. Tuende madhare mi niko ndani. Mi ni ajali we ni asali. Nani mkali marka mili. Slepa niko cruising. Nyi haters mko losing. Tulari kali mini fire. Wana nita messiah. Hater nita mini pimp. Cause me bato wa pin. Yeah. Ngifu ngifu wa ni pig. Kani Glenn fetish mina sif. Yeah. Na hepa maji mini noa. Nipate laps dandora. Kani gauge mi ungoa. Na tres dema na ninyora.
Hard to down a ball. Wazitiza kama meme. Hard to jungle mall. Wazidunga kama meme. Kila siku yeah. Mina roll. Every person niki rock. Sezi zima niko on.
DJ Greasy
Shada. Na nyanya nikana jimada. Squeezy nikami ninganya nafika kwa keja jokami nipanda. Divo meshindo kihanya. Ana nikumba nikana nihanda. Heri niteke ya kothe. Tupigwe mamboto tupoze. Nichachishe ndevu karoze. Kajaba, kazoze. Huwezi nipata majini. Nizami atisani kochini. Kachipo kabambe na chili. Tunyanya takani kazini. Nakuja kuleta mangori. Nakuja kuja zadi pori. Nikani na mbogi kwa lori. Safisha uepuki wanori. Nakuja kuleta mangori. Nakuja kuja zadi pori. Nikani na mbogi kwa lori. Safisha uepuki wanori. Pesa itafanya ninone. Kajima lafu nishone. Buda nataka nisome. Ndo wana kijiji waone. Mboka inafanya nikose gedha. Ya kupatana nikuchome. Na bado nasema josi na gedha. Ya kukushika nikupone. Afane na faka kikombe. Nipate nepeze vikombe. Mangoto ni kama za kwevo.
Yo, yo, 2020 mzima nasikia roundi hakuna back to school. Dema na nida ndia mbaka anashikwa na maso pool. Bila passport, bila passport, ako flight mode, ako flight mode. Jia kaskot, jia kaskot, tuko flight mode. Check it, niko pande ya kangemi, niko pande ya kangemi. Kwa nganyeme kasirika, kwa nganyeme kasirika. In the name of pandemic, in the name of pandemic. Wasendi kuserereka. Wazazo wanafutwa kazi na watoto wanatiwa mimba.
Wakenya bila makazi na wanaitajika kwa nyumba. God damn, oh what a time to be alive. Rest in peace Papa Shirandula. Ni kama patapotea corona kuisurvive. Tukiponea itakuwa ni miraculous. The angel of death may just come in the night and then tell you it's time like Dracula. Baby mezingiro na maheta mviringo. Try ku unfollow on the gram you learn. Wanadeni likata kuwa ficha kwa kasingo. Sawasha nigeuzia ati niko na maringo. Inakuna teswa na kiwaru kwa shingo. Utaitaji endorsement ya Vicks Kingo. Stay chicken out kikam nike Roma. Zen mukula beef ni kama niko na grudge. My weekend DJ should link up after lunch. Moro kona ngapi hapo niko na kapanch. Kama sika mdenge na kunja. Basi miongoja po zabe na kuja. Ndogo gyo ni indo zilosu kwa wanja. Hatutapatikana kama Johnson Sakaja na Mr. Kima oni ya mahip hopa. Gugu gaga game bubu hape takwa ngumu sana. Joku tusomaga mkituski zaga nyin ma eavesdropper.
All I ever really needed was something to build with this. Get me on the right team and then wait to watch me winning. The highest compliment is when I'm making all the ends meet. Cause really it's a fine line between all the praise and envy.
Yo, 2020 mzima nasikia roundi hakuna back to school. Tema nani dandia mbaka anashikwa na maso cool. Bila passport, bila passport. Ako flight coach, ako flight coach. Chiaka scotch, chiaka scotch.
DJ Greasy underscore Wizard Holla.
Super love for my super fans. Super Rose, Superman. And I'd like to introduce you to this super gang. This how we hold it down in our road. Hold it down in this city. Keep your hands off of my hoes. All my bitches is greedy. Now I'm all up in that zone. All up in that zone. All up in that zone. Boy, I'm all up in that zone.
Check it. My passion for music drove me to the studio. Not all the money and hype. Was dedicated and committed. I make the microphone my honey and wife. I walk alone in the wilderness. The book of my journey I write. So if you don't know where I'm headed, quit telling me how to be running my life. I keep my focus on my dreams. Ain't concerned with the negatives. Hottest nigga in the scene. Ain't rapping just for the hell of it. African boy so intelligent. I come from the land of the elephants. Martin Luther with the words right. That's why they can fuck with my eloquence. Napa sirudi kwa msoto. Ain't going back to be broke. Nope. Bogus same as Shikamoto. Cause I be doing the most. Kadani ni mishinda lotto. With every picture that I post. When you chuki wakule kokoto. Sisi choma photo. They know I don't joke. Bora ngomas in the bank. Ni mungu no mina pasifa. I broke all the shackles and chains. Na mziki sasa ina lipa. Hey. It's Africa taking over. Don't act like you don't know. If you didn't, then I just stole you.
I play a super role, cause I'm Superman. Getting super love for my super fans. Super role, Superman. And I'd like to introduce you to this super gang. This how we hold it down in our world. Hold it down in the city. Keep your hands off my heart. Now I'm all up in that.
Really in the like this. Really in the town of pain. Akili kuwa legit. Jigs likuwa zina dance. So hili bini mechora. Hile chipata chota. Kumba unga sana chora. Hile buti ata toko. Mesa likuwa mepagawa. Ningi juu hapa ni tafasha. Ali spike up the liquor. Hapa bodo ni kizama. Kichakani ni disaka. Nikapata nika winda. Ni ata skwarada. Nilianza tu kuzima. Sorry run off with a laptop. Change the Bluetooth speaker. Then ka enda kwa kitchen. Ata noodles ali iba. Budi libi di mewasha. Jitu letu ngi waza. Vile unga sa mishinda. Ata juu ali maliza. Ata nikipigia umbana. Teja tundo minasikia. Jasa metambulika. Nila lea masikia. Budi ali njua nimepata. Vile nikuwa nasako. Ili bidi nimewasha. Benda letu ngi waza. Story ilianza like this. Vile nikutana na pain. Haka ilikuwa legit. Jigs likuwa zina dance. So hili bini mechora. Bile chipota chota. Kumba unga sana chora. Bile buti ata foko. Story ilianza like this. Bile nkutana na pain. Haka ilikuwa legit. Jigs likuwa zina dance. So hili bini mechora. Bile chipota chota. Kumba unga sana chora. Bile buti ata foko. Shida buti alipo yo duri vizuri buti alibonda eh. Utakuliza mbona tumetoka yo duna na dema jichoka eh. Kumbe ungasa kumajo juu sasito siku alitema mugoka eh. Bile nilikuwa mangwadi ncheki yo dema kidoz na tocha. Ba usiku alivu chachisha shora lipanda diko dirisha. Vila na nyonya anapandisha. Kuna times ya lalisha.
nilisha bude mtasi na tisha so atakisonga miskusoma nikamchele likonda na kola junili choma then kabonda then kitanda kabonga lakini kitanda nisikwa mana ne baridi likwena nigonga judema litumia bechi kubeba njumo na ngoza kikomba dema lihepa na mali lakini aliseti bado nyongi moja ratchet intention sorry imagine chenye linye chenye bila kutana na pain haka ilikuwa legit jigs likuwa zina dance so ili bila kuchora bila chipota chota kumbo unga zina chora bila puti hata togo sorry
glory super god lawama shetani na bangi mamemba urudi home na hope pasta naenda na ganji small talk you kwa job ubaya ni ya ilipangi nime maintain na jisikizia msinite kam ni kanji ini miracle baby naona ni kam na ni dea mali nilikuwa misikuwa tana care pembe zao zikanza kumea sawa kinitaja na kuanga aware kloto na tafta naeza wapea lakini staki sosi wapei watalan kujitegemea usi confuse ile ujua jina kuona nayo na confidence kamu usha change na unapewa lift sijuta kwa nani ukibai kibenz kausha forgive usi why revenge kawezi swim usi dive depend wezi convince unafanya kazi mini kukazi wezali kutrend I'm dope like who you imagine you're dope like who you discussing at home like take over game bila cosign most of my day go offline beer. Na live life on a rap yeah. FYI sina WhatsApp but kuna wifi na kuna bag so glory super god lawama shetani na bangi mamemba urudi home na hope pasta naenda na ganji small talk you kwa job ubani ya ilipangi me maintain na jisikizia msinite kam ni kanji sijaidu cocaine sijaidu nga vein mokoro wa fai kukomplain tangu niende solo si life ime change style kujua taka tisho ni plain unasakadono na tiko ni fame ubaya tu mwisho ni pain umetii tangu ninge game na hapo tundo mna remain society kwa hapa ina blame she does a society kwa Mary Jane na kitu society na itati main ni kwepuka poverty na hizo machain nafunga watu nya nazo kwa fame na tusio za juma mnaona ni game mnogo pa kukua irrelevant hiyo mi ni shanti train
DJ Greasy underscore Wizard Hub
taking a peek going to peek at the pose so I'm gonna do creep creep ooh la pena my pose you talk on keep pose with that repost you don't offend your bitch and send money peek at the pose you taking a peek going to peek at the pose so I'm gonna do creep creep ooh la pena my pose you talk on keep pose
Sindo maundu wa streets bro Pull up kati mejibesha Guru nkipita marish na rombo sanki wachakesha Guru nkifika kwa pitch Mechi sakata kushinda ateta Julo nafinyi ya bitch Mipiga na ituanga pipeta Jana the Monday Ikuwa na waroro walili wa Karen Leo pia Garem Lakini walolo na Salem Oxido kijana ni waingo Nechapo tatani ni dingo Finisha mimada na stingo Watoto unito mandingo Back to the right card easy on the run niko tizi kushinda wakimbizi Roka ni cheesy Kiroga nafanya natoka vi easy Back to the greasy Vile vile na washika siku easy Got the yellow na blue Not the blue one ni bukit
Form the heat to lay up on goza poko Form the heat to lay up on goza poko
underscore
Wizards a gym come like a nuke shika mapuwa Wada ni chafu kuna kufua kula kangoma kuna kufunga ule mdem anatambua niite homa niko kwa kifua hizo ma unajua mimi ni nani pantambua pantambua na daishash hizo manyaru pantambua pantambua kelele ya nini hizo machocha pantambua pantambua unaringa ati nyini mabola pantambua pantambua don't let the pain and the hate turn you to something you ain't I do not have a license but I could drive you insane making me feel like a coffin They throwin' dirt on my name Do whatever for the fame Things will never be the same Nigga be lying, they just be chillin' with the ops Look at the scale, what they be running to the cops Put in the work, so I ain't never gon' stop I'm a faith in God, so I ain't never gon' flop Found job in the Bible So I really can't be working Think I'm on the toilet seat The way I'm making shit happen Form the heat To lay up on goza poko Chairs a chini, kabla kanuke, shika mapua Wada ni chafu, kuna kufua Kula kangoma, kuna kufunga Ule mdema, anatambua Niite homa, niko kwa kifua Hizo ma, unajua mini nani, pantambua Nadai shash, hizo manyaru, pantambua Kelele ya nini, hizo machocha, pantambua
Unaringa ati njini mabola, panta mbua.
Cheza chini kama nyoka, tuna drip sauce, checking border. Insta off white, tulitoka, international, hisi local. I'ma switch it up, skiza vocal. Get the paper, get the fame, teach you how to maintain. No pain against, just the same. Transcript is illicit, pay attention, but a visit. Some fine shorty dunga mini, ay. Shika manza skip fit, akiringa boss iko nini. Niki shika dosi shikiki, hisi kiki chali misi drizzy.
Form do hit, tulia punguza puto. Cheza chini,
kushika mafuko. Kwa ni chafu, kuna kufuma, kuna kufuma.
Greasy, underscore, wizard na sesa. Kumarinate, tukate mizinga, alafu tushawe na chesa. Naweka, 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 dingo kona nitawekesa. Naweka, 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 dingo kona nitawekesa. Mukwa nimechizi lakini muziki naichapaga kiu professor. Mangeuso na nitawekesa, jovele naweka na vile na testa. Niko ndirao na ngeusa mebeba utadhania na tuwa kakalesa. Na wape ya ball na bado na rudi kwangu na ipepeta. Nateka wawili wawili, na vuta mashada zishike kushinda jovele ntashika yo mwili. Kadoba ina nice na ichapa na beat, katambe ni kama injili. Mini mekafunga na pepa bagigo kanda ni mejezo mangiri. Wawa, mupenda mandao mangeus na pesa. Dema na haga na dress na sesa. Kumarinate, tukate mizinga, alafu tushawe na chesa. Naweka, 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 dingo kona nitawekesa. Naweka, 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 dingo kona nitawekesa. Sisa basi nani ni inch kisa. Kongine ichapa diju ya dirisha. Niko kita makenga lekisha na mandao.
Okay. Na maswali mingi toka kwa majanalisti. It's even ye jina lako liko kwenye listi. Venye ume pop, 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 watu isti. Lando and I cannot believe this. Miss me with the accusations to my mister. Miss me, I am sorry but I cannot help assist it. This is very wrong and something's really wrong and he is a smooth operator.
Risky. Kufuk na vike ni risky. Afando wapigi shandulu. Muda cha kunyanya kwa choche. Skizi ya mufichi mnanyanya kwa mbulu. Kuwapona nikawa iguru. Mwache kutani mupona uhuru. Baby, nyonya deki kaniburu. Ni risky. Kutanya tiwe ni katere. Ujaribu kumusha momo. Tujo tujo tiwe ni kamwere. Mekumwere.
tende kani kwa nipeleke
wewe ni nani wewe kwa kina nani ati umetoka pande gani wapi mtani mbona nikautulikani wewe ni nani wewe ni wakina nani ati umetoka pande gani wapi mtani mbona nikautulikani buda umekaa na kina nani mbona unakasa mabani flani unakawa kilimani umefikaje kasarani buda umejileta pabaya wacha ka kitu unaweza kutetea hata magova ndo wale wabaya na mpaka kitu na anatembea life si fair lazima vijana washibe juu maisha ilishatulemea uwezi compare kama uliweza kusoma usikampu nisomea eh kenye ulipewa misi na wengine lazima tusake
lazima tusake
eh, ipatikani kwangu lazima ipatikane kwake nalenga chai walai ni haso nipate mkate bati mbaya mimi hata siwezi kushiba na mate mwisho wa rodi labda ni pingu labda ni panga vile itakam ngori ni ngori bado na kam sinaga wori mbogi haram mwisho wa rodi labda ni pingu labda ni panga vile itakam ngori ni ngori bado na kam sinaga wori mbogi haram hey.
Wewe ni nani? Katu kujutu na kudisrespect. Siulize na kuibia kwa nini hata mimi naibiwa gana MCSK. Nikikupona na nunua makali kumoka na wizi hata misi expect. Unaona mabati mino na nyumbani kacheze mbali buda hisi estate. Mbia koka hater bado anatafutwa manze na sticker liko. Wanteta mimi na vitu mbili kubwa buda dick na ego. Hadharani nina njora no face utadhani ni hora. Sino kora wa kuchora kukusorora before kukupora. Huku ni kazi na sala azi na kuna kulala wametupazia sana mindo na kanga na ganji ya chama niko na gari ya pana lakini Benz tukikuja matanga fala fala na kwara tukavunja mifupa kwa kumsamba mapanga so labda ni pingu labda ni panga vile itakam kianzisha ngori naongeza irori ndo tujue nani ni chizi ya kijam mwisho wa rodi labda ni pingu labda ni panga vile itakam kianzisha ngori naongeza irori ndo tujue nani ni chizi ya kijam.
You gotta know how to move in the city. I walk with the limp, I got money in the shoes. She got them rolling the size of the titties, but they don't know that's what she keep on the loop. Can't make a call in the middle of traffic unless all the windows is up to the max. And even then, I can't even relax. I know how the niggas be moving the
future. Toka jail kakujua na demu ina day ones pekee mori wa nzenza madenge madingo plus mapinji wa mkuru kwa njenga reputation is em mblenge mblenge kujana ndenga I can't believe these days nitoka jail kakujua na demu ina day ones pekee mori wa nzenza madenge madingo plus mapinji wa mkuru kwa njenga muza za mamzinga zile kalikali kama fisi za simba nabonga mtanishika shati kwa keja ya mabati mnajificha wapi mwanga na ndinga lakini bado muenda rotejo kwa mtindwa west net share life mili kwa na do street na party party nye mkivishwa napi mini wrong rende boy machachari say to my face una beef kina nani oh my gosh samahani mitisha bando mboka plus mgali flani hizi side miracle hazifanyikangi mseli ndroga lecha kame nilaani rap game haitaki chali na usichangai mbona juni mini meimari lay down flat stay on your lane in case haujajuta pepetwa serial killers at fighting tena in short tume upgrade weapon fake ass niggas backbiting haters kazi ni ku update status wivu juni siri paper chasers kwa kila bus station BS adi afya center which chase you are there muki ni cross uta Kenya kuna dem anashinda kiteta kikuja asipate mogi kokeja fine girl lakini wezi sema pia ni jeshi ya kusumbua feds in Kenya my young zuni penda shori ndenga anataka kuchukua selfie tena sisi zetu ni hustle aja tukuachie working castle manager alirudishwa home to promote alitake me dosh in person nika kuberna mandong pale Instagram I wrote this caption munga mutembea na makroma hata nisipo act utafuliwa na kovu vihasho siendi siendi wambio watafute plan B ndio nikuje watume kwa pay bill nyima promoters wapendi shughuli kubwa huku spending hakuna kitu fupi ka weekendi ongea boss what you can be appear rams 10 g's nikizonga hawapendi ninyi kikombana ni fendi siku nikubana na mengi mpaka manugu malao shit I never knew they were playing na manisha kwa radio na tele hey, never knew looking crazy
yeah mwinge bene tingo giri jeli makali mpinga ngesa li track ni tinga shida lipata kunduli mitinga lipata nka mwingi ya bez ni tinga giri jeli makali mpinga ngesa li track ni tinga shida lipata kunduli mitinga lipata nki sitting kashikwa nkawali zambango na dai mpinga wali kwa kwanza kuntoka sayo na teta tibute na ringa
Mi nimelele wa jiji tangu enzi za mabolo na fila. Kukua mauru lazima tangu ningenge na brazen bicha. Wata wa hinga linena bado lidedi na story kapita. So ato kichoto na dinga onyeshi ondolo kizima. Mbono ime mbono lazima ni chill na fala na nsonge ahead. Mbono ni ndengo mbono ni dengi sing. Mbono ni penanga kari na jungle na dengi bang. Mbono ime mbono lazima ni chill na fala na nsonge ahead. Mbono ni ndengo mbono ni dengi sing. Mbono ni penanga kari na jungle na dengi bang.
DJ Greasy underscore Wizard Hopper.
Ratchet miumpiga miji kwa kapi. Dema napendanga miti alitupanga ki afungangi duka. Kidole cha kati ndio testa kaponki inatupa. Siwezi count mimba ngapi nimeruka. Msupa ni ya doti figa ni ya chupa. Mjaka kwao ni migingo. Ni karembo akananga maringo. Uliza ethic anapenda tarimbo. Fimbo amegeuza viskingo. Tukienda dry mafuta ni ya kimbo. Pale insta shori anatesa. Jerry vile anapenda pesa. Anapenda miti atambui ya kinyesha. Ana driver pendi story za kalesa. Gucci fila ndiyo ndula. Vile anagawa hutathani ye ni huda. Pendi maboy upenda tumabuda. Yena do ni kamluya na uga. Atakumaliza bro kimakmuga. Pendi mabeshte alidai wote ni Judas. Anapenda gwala tambui luga. Alikuwa sister kanisa akichanganya mapreacher. Sai yako club ni stripper. Paparazzi big a picture. She making daddy money but she take a clean shower. Jeez nishapagawa kiwa. Yendo dawa. Ratchet nyumpiga mechi kwa kape. Na joto na pan pan. Kunyonya fimbo juu ni cash town. Vum vum amenigeuza bim. Akinipa shamba nitalima.
She told me pull up at the bando.
DJ Greasy.
Why you do this mama seat? She put me in the friend zone. Why you do this mama seat? She told me pull up at the bando. Then she put me in the friend zone. Why you do this, mama seat? You let Dali my bed. She can make a deal for that change. Baby, do something strange. I swear I'll tell none of my friends. I will invade your body. How you undress around me? How that you love it inside you? Q and G roll with a body. Hey, you tell me I'm misunderstood. I got myself in the loop. What up the news that it took? Is it something that we do? Hey, how I invade your body? How I line it with a chubby? Honey, I know that you love it. How I invade your body? Hey, you tell me I'm misunderstood. I got myself in the loop. I know the nigga you looking for. I know the nigga you chose. She told me pull up at the bando. Why you do this, mama
yeah.
Seat?
Yeah.
She put me in the friend zone. Why you do this, mama seat?
Yeah. Nasikia futi venye zangu zimeshika. Sikishuka tena bado ntawakisha. Sikubonga tu buda na manisha. Zenyu ni manyaru menze tu ni mambichwa. Bichwa mnichwa na manichwa. Nigga do I trust you bitch I'm not sure. 17 kwa mabuda ndo natambua. Msupa wako kamba ya nigga ntamkagua. Nyandua, banua, kamboga ntampakua. Right now I'm high as fuck. Nipe mic mbili bigi ni waroge kapak. Nita mchoy ndani ya beat to trap. Bad boy bado me when the charge. Niko guilty before ni judge. Washi mbili mbili kisho na pass. Napenda tipa nita bass ku buff. Madman niki go bazak. Siko footy load I think I'm cast. I hear my part they told me lies. Them niggas kuni cross kama Jesus Christ. Jesus Christ they told me lies. How am I supposed to believe him?
Yeah.
They only told me how to kill him.
Yeah.
The stupid niggas think I need him. When you on the ground, you know you
nama si semi semi. You na idai kadeni deni. Na idai kadeni deni. I'm so drained, si malizi. Got no brains, ni mechizi. No refrain, tunazidi. Na ichapa kama tizi. Na imada kama mwizi. Na ilamba kama nzi. Make it rain, si chemi chemi. Aki inama si semi semi. You na idai kadeni deni. Na idai kadeni deni. Make you come from a different angle. Make you cancel izo mipango. Niki hit west, stay humble, humble. Niki switch west, stay candle, candle. Nako blow out ka candle, candle. When I'm hot now, in fact, no. Yeah. Una scotch ka inferno. Nataka tot vodka, penta weza woka. Usi talk so much, inaweza toka. Tunaweza foka, hatutawai sota, hatutawai kopa. Corona ma silver, hatutai makopa. Baki na mashida, hatutai makosa. Niki kucheki, nachanganyika ka shaky. And I feel I'm addicted kama fegi. Roho imetanganyika, TZ. Paranoid lakini nimetawanyika kama pedi. Though no, I never give up. Big dreams wanna live up. Chapa kazi never enough. Tukipata tuna deserve. Na rest tuna tuma huko reserve. So mina cheza full time na sifa I have. Mina taka full time na si die sub. Sita play but tiki act ni da boss. Mkona same with the finger Buddha boss. Buddha boss.
Mkona same with the finger Buddha boss. Buddha boss.
Kajipata niko drained si malizi. Got no brains ni mechizi. No refrain tunazidi. Na ichapa kama tizi. Na imada kama mwizi. Na ilamba kama nzi. Make it rain si chemi chemi. Aki inama si semi semi. Juu na idai kadeni deni. Na idai kadeni deni. I'm so drained si malizi. Got no brains ni mechizi. No refrain tunazidi. Na ichapa kama tizi. Na imada kama mwizi. Na ilamba kama nzi. Make it rain si chemi chemi. Aki inama si semi semi. Juu na idai kadeni deni. Na idai kadeni deni. Yeah.
Underscore Wizard Holla.
This is DJ Greasy, your community's favorite DJ.